tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaru jame fulfulde nyaloma hande yu nyaloma alal bare mbiyanoka e jekom lewru juye lan o junu balde meden mo ina battane meden tinno don du njafo don sabide wakkato jabbiri ko yata silimaji idi do le o do nokku dum woni never beten sembe kabaru jidi anni nokku no dirte do wo gine kanye fanjoto asimi kanda idum le lamu banya garo jamaro wonde tonde foli tan wer yoppi nokku le muden do wayde ndena ko kambe golloobe le bankeji wombe le leedi meedi indi ciagal ko be ngadno gidaali be bi be ngadano murtire mabbe ne nyaloma hande on der on murtire be jeltiti le hen be bi kambe gouvernement be pamri do wota ko nayri bangal yimbe le be no kani yottiraaji cuudi laamu di kanyelo kani hebirde dum no yaafiri do be kolliti dum wana ko yaafi fi le leedi meedi indi di wonno sembe kabaruji dum en jogini on do beete hande bi bismillah modon e helaade Umar way galo jodi do mikoroji di do hollitinde wiide gellel ngel no dirton wo gine kanye fa njottuda simi kanda idum le lamu banya garo yimbele hewbe kanye njoppiton nokkule muude idum bado yimbele teme tato no hollitira wiide be do yimbele wobbe ngari do banya garar do fedde croix rouge ner wonde faaba de ton won jawtube banya gar jaati yogabe njari sewar won gardube fa hetti 102 wattu jono bi yimbele joni kaborde kanye gonde torude be le nokkule mabbe an gonde wad ton gidal idu fewde mabbe ali sise
be do yimbele ki be subitaare yure hipongoji ngadaadi fewne gel mabbe yurdo to gube jogi be kaborde be andita kaka fu narti hore mu em be njoppi kulle fu ko be jogi le ngendi e be narda balli gukana ko be leedi amendi fa to pelle ko woni be yurmere
ambede medefen ambede
mele hasingini e balle ko sa me tampi sanne be leewi amen me yoppi gelle amen fu me warti le genni badjangara fe honi men gadde mele kaaja nukuje to men balta mele haaja gisaje en nanal mudu le o jama mobe an hen e cugal en pamaru to satti fa wala sedan honi fu me wala suga amen ana uti wala na ma watta
dem sunni rew besi so so ha
lebi kana ko be gombele nuku o ko heewi be do yimbele egube gelle mu en fu rewbe fayoto sukaabe kasindin be mballa no yawiri ndeende on goyba kany woni horejo conseil de cercle banyangara
be yimbe jippi be ni genni an hasingin e balle ko nayri bangal nyamdu en nukutu e walta be yoppi gelle mebbe fu hono be wadde le o jama warto won hen lewbe kay cugalu fa heewi
yoga seeda fuji urdi todi ka holiti wiide yoga e galleji egube yude le gelle de ka hebi balla yurde to ONG ngal yogaji gondile nuku o li hakune balla o ana kiloji noga e joyi maro nyebbe nebam landam sikaro kanye kosam
wattu jono dido kabaruji fanba hebe do BMM ande to do page Facebook e computer si jotamani Konairi bangal murtere kambe golloobe banke ileleedi meedi indi ko binobe ngadano murtere ma baltete de hulitaawere wattu jono be jaltiti le ndedo murtere kambe golloobe leedi do bankeji be bi kambe lamobe pamri wattu jono do wotam ka faande kambe golloobe cu doktoroji do bomako do be gonde jokitaade murtere mabbe bangge dum woni nokku noddete do poinje kanya fa jottuda do Gabriel Touré do du an gonde jokitaade do no murtereji mudum yen pelle communauté kabar haqi bi adama en gonde leedi indi an gonde wadde no dango fewde ge de fulamo kanye e wadde de do murtere futtino danyo ko pamri do wota imma daraji ngadama min dardi lamu o du fiedo hen dabareji yalla dido murtere jan dala non kanko no dirtet agibu boare o holitiri wiide gondle fedne no dir sendi acha
murtere golle yu hakke gollo du ana yamira le sariyaji ga gorma an hanfide dabareji yalla be yimbe yu murtere golle ana hewta hakke mu en mi wad imma daraji jaati le ne murtere golle yalla pat heba yarre yeso ga fa hande med wonde fide dabareji famundene lamu de kuteji di ne murtere golle wa hewtene jamaare sab sa fami cellal yu hakke goto mo bane an fasingin en mudun
fedne no dit askoma nde do holliti wi dan wonde wadde do hen imma daraji non konko abdul wahab jakite o hollitiri wiide lami nde do fedde nyalawmo hande no
min men way halle jaati handen government leedin wonko lonki hokkude fedde syndicat en hajjeji mum en sabune yamirali sariyaji nyalman hande bibbe leedin wonko wolle di torraji me ngabbi fa docteur de ponge me jandide syndicat en tiagal mudum me wetti fa minister humne kabar cialal me jandide mudum me dai dabireji mawdi fa handen ko hebel lawol
lami be kabar hajjeji bibbe adama en kolliti wiide hebude cialal kanye totter hajje mudum yo kulle kande huncinede hore sappo lewru haram dubbe kolliti wi dun aljumaare warorde solando jebele leedin di fo mangal mudu golle du wala le leedi mali ndi fo mangal mudu non lamu kobbe kolli tirwiide suudu munisru humni no kabaru golleji le leedi ndi wattu jono be kollitide malinkobe ko heewi kanyi en ngol ko kebata yottaade le cuudi lamudi kanyi cuudi ko buri fu hasindinde ko nayri bangal gouvernement non be kollitiri wite boto fuddi kanyi leedi meedindi le majjude be gondi tonguddo hen dewtere ko warta e lebbi tati wattu jono fa jewto yalla hon dido golleji kan finirede dabare fa kebe famtare ke ben kanko dum woni ali sise kanyi sita sidi be ko pewni en do hen
o batku wadirte e inde hunchunde jamar hore yo talkuru wotru ko jantado hajjeji bani adama Yves Sansaraf kan heejaado fedde UNFPA le leedi Mali ko holliti wi leedi Mali ana wonde fiide dabreji yalla di hajjile holtaade ana batte le leedi gavanen golleji ko heewi ana hedde wadede
dum yo jababu golle darno mo homo fu koyde mudum watta hen kulitawdu wiide bingel adama darde mudum ana momni sanne e le leedi amendi leedi Mali di wadi imadaraji moodi do dati kewdi min tayuridu wiide kulul fu o wala fewde tiddalaji di o han wadde imadaraji fewde
Batugon hajjeji bane adama jamara heba nyowne fottaade rewbe ben heba bawd hunchina ko e mo en hore yi hajjilede goti di leedi malni bammi ko winna le talkuru sakterero seko amadou traoré kanyo directeur national de population
naayo bangal hakki adama fayotto di mako bangal chellal be jawni ni gouvernement leedi amendi itti fawde mudum ko an heewi sanni imadaraji moodi goddi du tay kamal dati goddi do ana wayla tan sababu kebe rewbe fayotto sukabe rewbe
no talkuru winnanu waran hollitede hore fedde oni le 2 septembre darton le wi heejata kanko fedde UNFPA
wattu jone njara nokku no dirtedo gundam be kolliti wiide imma daraja no gonde wade to be gonde sumudi ton guri dabaji non be kolliti wiide sabide dabaji kon le odo nokku yoga mudum fu ko nyawi fata goddidi dun dabe be bi hono ko kammuidi puddi ton ko du wad latiki sababu so kasara jotti hon ton dabaji di ngala sembele odo nokku en kala hono kabaru wattu jono to duansa to be bi hi pelle societe civile en kaani wadde ton majere mudum bete handen dum won so lando jebi alal barinoka e jegom lewru juendu fa be kolla mettima hono ko kura ngaydi tajjata wakkere fulle ngalluure de bi dum wara balde sappo nyalawma hande o kura ngaydi dan gondi e tajjude le nokkule de fu fa yotto suudu academy wondo tondu kanye lycée gondo to fa yotto yodo gouverneur o kanye do kuma nanga be kaani gollude fu be bi kura ngaydi ngala ton sedi wobbe ton be kollitir ko lati sababu mudum be bi won machine mabbe bondo ton dum lati sababu mudum kedde mo kanko noddirteda basuma burdani tirede aminata isabere o komo sifido hen do fedde kafonde woni mudum
ana fota balde jene handen mede le nure be wi amenon be wonbe fi dabriji hono no kuran wartirta giddi alsneren watti sappo jetti jamde fa joni le gendeni kuran wala nokku fu son wala ni golidare commandant kan academy don tanu ko kuran woni o kuran du ana taja samoji bangi goudron ben wondina e mudino gon kuran ngandini ngadodo long hebden lawol do woni go amen wadde murtere holitunde metti amen do la febde kural le genni amen ni do sabe so men yaltime holli metti amen yalman handen
wattu jone kala hono kabaru kamyo e pamoro ko bamata hono kaaki kandi mahirede le ngalure bamako ne kanyo fa yotto le kedde ngaluje de le leedi medendi dido kamyo ngaji mi cittude mbide jande kanyo vitrije ko nande mudu fa tawele hen ko nabete nokkul de no dr santier ngaji dum ko won le leedi medendi wattu jono do be kollitiri dum way latar sababu hono ko nayri bangal accident ngaji kanyo ko nande mudu fa kebe famtare ngare kede ko min e ko dum won ko min e sitan siti be mo pewni on do hen
jamar ko jodi sigaso yoroso kajulun holliti mi bamde di kaki gollere jamde nanal mudun awa natar sabe wada accidentji do dati mawdidi
de 1 ils observent la circulation
parce que les bêtes ati di sanne wakati ko kabata cagal mabbe ko ana wawi huntade so nokkul do goudron wala e mudun e imminal cholla fedo jata e jeta sane do jogi do nyaw kono chukku en de mbay imminde nyawma de jati kambe ngattobe jande kanye fa yottoyo ngattobe mobilaji be ko be ngatto ko moya fi ana metti sanne wakati fu kam lato sababu
sa be provoquer des accidents
baba camara kan yo netto goto jonki ngayirle genni bamako o holliti wile entreprise ko wonno mobilaji ko nabta de jamde gollirde hokka kilien makko
sur les quantités un peu c'est élevé
ko jomu sodi ko hewa mais si c'est petit yo bata yarata ka su du heewi min ko hanne pamata kaaki bi min nabana jomu fatu
les quantités c'est élevé
den jogi do kamiji amen kan ya nabata kaaki to jogi kaytaji ko wiya ko ana
commander bon nous on fait tout ça là
fesole sariyaji din huna fu holita ko nari bangal bamde de jamde do labi din ko waddata accident ji watti fuso accident wadi kuteji ana hewta dognabe di mobilaji ka e jumrabe kinka yiri ben blaise dina kan yo horejo lamorto humnin kabaru labi
ya pa de véhicule spécial
wala mobilaji kertadi naboji kaki ko mahirtena ko nande mudum mobile fan wayi nabude dum ka kambe join di do mobilaji e be jogi carte mabbe ko hokkata be yamirore be golla o do golle de be ngadi kasara li datungul du arande ni fer o yewete tafen kono ayri bangal jukkoje tiagal mudun so wonko yobete na ko nande mudun jeedo mo bengil jati o kanyu watta dido imadaraaji
jamara ko hey holliti mi bangon de jamde le mobilaji ana wadda kuteji sanne do dogongondo dati mawdidi do sabi hannan so yimbe jogabe holli ana tewtra lam on tinno fiya dabireji yalla padi torra fu tewta jamaren le watti bangon de jamde
wattu jone mbiya vacances wodi si jotta manana wonde waddodo hin yimbe daraji fa pamon suka modon be do hakkilaji mudde en goni fa pamon suka modon be yalla pammi jandina pamay fa andonon do suka modon be barte ande on nyodjan o don numero 37321 si jotta ni kanyen UNICEF fayotto soudu ministre humnulu kabaru jande le leedi meedi ndi kanyen gonde wadde dido ima daraji fati suka be mbasa jangude fi fa pamon onon du yalla suka modan juggi andena jogaki no nyiron telefoji modon di fo pamo ko wonto fu dido kabaruji fodi ba hebe do be ma ande to so ngadi www topper studio tamani topper org non tawram hono application ame o kanye ko nande mudo onon be keba hitnade journal gal be so ngal bi to do ba hitnade kabaru jame bi fu fati de fe no ko nande do non ay sel yotre merende ana wodi wassalam yotre medende waran yowade do kambe roobe le golliroobe juude wonbe le leedi meden di be kolliti wuyde sa ewi hono le nokko o tawan le temedere fu chapan en jaddom le temedere fu o waccage be bi dum won chapan en joomen jaddom be kanyon gono no golliroobe juude non be kollitiri wiide be do roobe le wakkati jata mo potiji ana le hen fa yotto moddinobe koton loope kanye ko nande mudum fu ana le hen holitam wiide do wobbe mabbe ana jogi tidallaji wotto joono ka dum tawede fon suudu ministre huminido kabaru golliroobe juude won be leedi ndi do wi hana wonte famminde jamaare ndan wonte waddoni imma daraji no be kan tottirede hakkeji mabbe do wor so wattu joono miden gondi e darude tariki johno leedi ndi worri jaati jaati no fa kebam famtar kebben kanko doni Ali Cisse kanya sitan sidibe ko pewni en do hen
mida lumo kalaban kura damal boutique mo kolantereji mo nyirte juude yeyete le boutique o masiriji kewdi rewbe fayeto worbe ana sindi don kolantereji kewdi goddi hono nyaaje bifolde ana sindi don jeydo nukku o doni kanko maria dambele golliro juude mudum ana haltanamem hudum sabi o yidi gollangal
fofe kono la
mimine yidi sanne golle masiriji do sabi so natim en gal gollal yalla hunjunde hore fina tawam meden mudina masiriji ko heewi hono jawe juude dormaaje fayottaade kangne ko wattete e noppi annan muudum men wolde torraaji sattude setan le ngal gollal leedi mali sabe samoji kile en wala
padi ko daw yo muino loode jala sagu ana le cercle bankas region banjangara wi gollal mako ngal yo tawangal no ina mako o tawri dum wi le nyalom hande o ana tiidi sanne hebule loope di o way wadirde golle mako o fa gasa
mi tabbo ko so dit ngoko
no mi yani otel leedi nin faale ladde me warme jibirade e diam ina de pende mede heba hen hunne arano mede waye hude ladde helda ledde nama muuyde warma gwadangal gollal gañol man handen son wala wotruuji ana tiidi fa wotru goto handen son wala bud udnire heba taken mede waye mu inde pende sappo ma pende noge le ñol man goto
muso dambe yo nokku utar ila 1998 ko bure raw belle temdere chapan joyom en jeta bindi na do njaltube ecole hawti lehem lami do nokku o don kanko maryam dambe le holi TV da sabi golle juude doni artisana rawbel gombe don be fu ana wawani hore mu en
samu gani ko
ana buru dubnoge walla amende ando me fabike rawbe fa heewi ko hibi yaade fa leedi France leedi Espagne leedi Etats-Unis so an lengal gollal ana yaafi jaati heba visa le ministère artisana mede yela fa hannen faabal yimbe heewbe lengal gollal yalla be heba hen alma saddaji mebbe
kasika fantanya kele
gawdo do rawbe ana wada golle artisana o sanni nga be jidi gouvernement leedi amende faabo be gollal mabbe ngal nam holitiri wida Fatoumata Kane Draman Maiga ardibe centre mo be nodirta al dawla
ay wajiri kuru
men wonde tarraj fa heewi sabi jamaara ana beedo yaade meda yidi fa hannen jabbaade rewbe yogaabe me faabo dum en ga men wala bawde du sabi dun
kirga bagangano ishano irshe
wala fu politiki itado nini de amendi fa fa bo rewbe gulirobe juude mudum tawede majjum fu sudu ministre kumani do fina tawa kay artisanal lede amendi ka holiti wiide ana fa bo be do rewbe ele jande kay hokkude dum jawdi nam holiti wiide da ha nyas kanko ni ardido artisanal lede amendi
am jugino do projet goto wiite pedisa on walli rewbe ha heewi be ngara joni be jigi ligade be ngala kalis be bama nyamande don be jahabe liggoyo so be liggoyi mo non be ngara be njoba bambe adan be calima yobde donc so be calima yobde ne adda tampere no feengal so be njobani e ha hande wallude rewbe timman lewru joni rewbe chapande nayo ngiwi Maroc formation ngi formation ko rewbe ñootobe mi fuk ko wallude rewbe pour be baawa ha hande liggade
andinde tan wiide ko heewi rewbe le gollorobe juude mu emne liide amendi fu le wi hore mudum en woni wonkibbe yarde yeso le gollal ngal fa hebi jenaariji urde to kana ko be lindi